Toddobaadka dadka maqalka la ee caalamka, oo ah mid sanad walbo laga xuso toddobaadkan oo kale dunida, ayaa waxaa maanta munaasabad lagu xusayay lagu qabtay magaalada Mandera. Mas-uuliyiin iyo qaar ka mid ah dadka maqalka la ayaa ugu horreyn socod dheer ku soo maray waddooyinka magaalada, iyagoo ugu dambeyn isugu yimid howlka dowladda ismaamulka oo munaasabaddan lagu qabtay. Munaasabaddan ayaa waxaa soo agaasintay dowladda ismaamulka Mandera, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, ardayda maqalka la ee wax ka dhigta dugsiga dadka naafada ah iyo bulshada qaybaheeda kale. Munaasabaddan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa baahiyaha aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin dhalinyarada qabo baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan kuwa maqalka naafada ka ah. Mas-uuliyiintii ka hadashay madashan ayaa intooda badan hadalkooda ku soo celceliyay in ixtiraam loo muujiyo dadka naafada ah, gaar ahaan kuwa maqalka la, isla markaana la tuso in ay bulshada la mid yihiin. Waxaa sidoo kale bulshada laga wacyigeliyey in dadka naafada ah laga daayo magacyada aan wanaagsaneyn ee loogu yeero.
We show them love. We show them they are not different from anybody else. They are all human beings like everyone else. And that is why today you are all here to celebrate our different ability as students or children or within our society.
How many of us know someone called Hebel Dogol? Hebel Ndolemia, I don't know, whatever they call it. Those are an Islamic and human traits of anyone.
Dhanka kale, ku-xigeenka xogayaha dowladda ismaamulka ayaa sheegay in uu si gaar ah uga howlgali doono wax ka qabashada caqabadaha heesta ardayda maqalka la, gaar ahaan xagga dugsiga dadka maqalka la sidii ay ku heli lahaayeen qaybta jiifka ee iskuulka. Sidoo kale, mas-uulkan ayaa ardayda maqalka naafada ka ah u ballanqaaday inuu u keeni doono macalin bara Qur'aanka Kariimka.
Personally, I will do a proposal on behalf of the institution for the dormitory that they raised. I know where there are some money lying, and I will take that as a personal initiative. I will do a watertight proposal, inshallah, so that they can get the dormitory in a good time. Duksi, Maalim Duksi issue, I think Madam Tiko has also said she will do something. In the meantime, because it's a very essential thing, I will do it from my personal salary. You employ Maalim Duksi. As we wait for the department to do their bit, inshallah, and because that's very important. If people can't, you know, do the basics of even praying, they even don't know maybe the Fatiha and the, what to do, even do prayers, it's a very serious thing.
Abdi Qafar Umar Ibrahim, Abdi Qafar Habi, Warbahinta Ista, Ismaamulka Mandera.